Usiku silali nikizimata na kuota, yani ni bala. I'm so lonely, baby, uko fa. Can you come over tonight? Yeah, baby, I need you, I want you, I miss you. Daily to see you. Yeah, baby, I need you, I want you, I miss you. Daily to see you. I miss you bad, so, so bad. Na moyo wangu wakutamani we. I miss you bad, so, so bad. Na moyo wangu wakutamani we. My only one, my only baby. My only one, unanipa furaha.
Fanya stoki maineo nikishikisha jaba baby wewe ndo kitemeo. Mambo ya libala nitasema inshallah. Kuna vile shagala ni mingi sirudi leo. Nifunga kamba meniweka bamba nikichoma shada nasikia furaha. Menifunga kamba meniweka bamba nikichoma shada nasikia furaha. Furaha, furaha. Hey, baby mbono nanitisha. Mbona kule nilitoka unanirudisha. Nikikucheza atu nataka kunepisha. Niko busy kwa mitambo nikikuwa nikia hii insha. Wanashanga ni energy gani. See I like the man that I am becoming. Fireband kwa maheta na mashetani. See your games nikisema we ukona.
So, so bad. Na moyo wangu wakutamani we. I miss you bad. So, so bad.
From Moses.